ahlukene tatana zuyibele ngoma izobusalela umbefumlo wakho inike tembeli cha
you